Basebo ne banyabo obulamu butambulira ddala ddala nga bwe nabubala gwe wafunyeyo kyolya oba omusaye gwa Yesu gumala
era buli amasanike bibye paipu akula balina wete tukoze era buli amasanike bibye era lero lero letera gambalo era buli amasanike bibye paipu akula balina wete tukoze era buli amasanike bibye era Kulibite mirembe jakera Voli woita wagamba pensonga Wetuli mugato uramu watuka Wagamba wapola wanji watwe gomba Seka nawe tonku wako luko kulalo Wato niga yongo lawa mkuteyo Mukama sifala valio ya batekayo Na wetu wafala musaboja kukendayo Wetri Evi motoko vivugeko Alanyo wentulanga uzio alanyo Wetri Awagaka tuwajoke kama meza katuga Lekonga teri agamba yo
Bagamba bafala banyi batwegomba
la fitbit.